Gavumenti ya Uganda na gavumenti ya Gwanga lya Amerika bakoze endagaano egenda kumalira ddala ebbanga lya myaka etaano. Endagaano eno egenda kubeera nga wabeerawo okuyambagana mu nsonga z'ebyobulamu. Ngeri egenda kuwonenta esente za Uganda kwambikalamba obukadde $7 z'etriliyoni 6 mu sente za wano mu Uganda. Era gavumenti egaana nti yagalira ddala erabe nga wabeerawo okubaganyirirazo n'enkwatagana ey'omuggundu okubeera nga baleetera ddala ebimu ebinaayamba mu kutereeza ebyobulamu eggwanga eddambirira, okubeera nga bateekateeka abasawo okwerinda akalwadde ag'ekibwatukira, okubeera n'ebyuma ebinasobola okuyambira ddala ku ndwadde ezo ez'amaanyi nga kw'otadde okugabana embeera ey'obukugu n'obuyambi obw'enjawulo mu nkola y'emirimu wakati w'eggwanga lyattu Uganda n'eggwanga lya Amerika. Era endagaano eno etandika mwaka ogujja 2026 nga yakubeera ng'emalirizibwa mwaka ogwa 2031 mu gumu. Era Uganda yegaseddako eggwanga lya Kenya mu ssabbiiti eyewedde ne bakola endagaano wakati wa William Ruto. William Ruto we yabadde akola endagaano n'omukulembeze wa Amerika Donald Trump babadde mu kibuga Washington eky'eggwanga lya Amerika. Era endagaano eyo bwe yawedde ne wabeerawo n'endagaano y'okuzza emirembe wakati w'eggwanga lya Rwanda n'eggwanga lya DR Congo ng'obudde buno endagaano ekoleddwa ya Amerika n'eggwanga lya Uganda olwo ng'agalwadde ng'omusujja ogw'ensiri enzaala y'abakyala okuyamba abaana bato ababeera bazaaliddwa obulwadde bwa kirata abala mukenenya n'endwadde ezigwawo bugwe zonna zisobole okuba nga tuzenganga bulungi nnyo. Ye minisita w'ensonga z'ebyobulamu mu Uganda Dr. Jane Lutia Cheng yasinzidde awo n'agamba nti okunoonyereza okwakoleddwa tulagira ddala nti twetaagala okuguma byuma, twetaagira ddala amagezi ag'ekikugu okuva mu ggwanga lya Amerika ebyuma nga kw'otadde kalonda yenna, kale endagaano eno ya nsa egenda kwongera ku gina bannansi.
So what will this historic partnership deliver for Ugandans? There will be more doctors, nurses, midwives and community health workers who are well trained, motivated and equitably distributed. Upgraded laboratories, functional health facilities throughout the country and resilient supply chains. Stronger disease surveillance, diagnostic capacity and rapid response readiness. There will be a renewed momentum to mitigate HIV/AIDS, eliminate malaria. We shall have healthier mothers and children. This partnership belongs to you. Your governments are fully accountable for translating these resources into tangible improvements in your health and lives.